Attack on the track.
Hey yo, Antifat Somuri 94, Mr. Ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kikutte wansi ne wakulu, coronavirus ensi eyakikubye akafulu, ekinuma tasosola muto na mukulu, mama tata jajja kujja sengana abazukulu, abakulembeze bamawanga kati abatunuza bikalu, anti kiduka yiriyiri ng'oli nzikulu, mukama taasava mu by'okusowolera mukulu, kubanga waliwo baganda bange be basibira eggulu, anti ekirwadde we kyajjira baali mu kivulu, kati tebalina kye bali embirizi tebali kungulu, kati tebalina kye bali abatunulanga kangalu. Ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde. Ebirwadde bise bingi nga tubiraba nga Ebola, tuba tukyali awo ate ne tulumba kolera, sirimu ate yeetagana abo abeekolera, coronavirus ante tatukkiriza na kukola, mukama taasa tuddemu tufu n'omusaala, tenumiddwa nnyo okufa nga sinaba kuzaala, anti buno obulwadde baatuganye n'abakya, ebyokunywa tekyali mu kiramu n'ebibaala. Ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde. Abakulu n'abato fenna tunaabe, sabuni akadomola nga bakanaabe, maneja abutuusaba engalo zinaabe, buli omu kalabeere eka wa munne, akolola feesa ku essimu poliisi emunone, tomutya ne w'abatakirwa kale oli omunene, goberera amateeka kuba tegamanyi banene, Bobi Wine bebekulu badizayo w'ekitone. Ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde. Asani Zaza, wekume Musaba Masindi, mubere waka Maneja Abudu, wekume Miziko Katakala, sigale waka Mbale Mbalala, mwekume Oima Mubende, mwekume Mityana Kampala, sigale waka Soloti Nekulu, sigale waka. Ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus ekirwadde, ekirwadde kifuse ekirwadde, coronavirus nza ntabudde. Big up to manager Abudu.